African black music.
Tosha milele ninajulikana kwa baba tu ninaendelea tu na Yesu nimehesabiwa mbinguni tu amenipenda mimi mwokozi. Sijawahi jitambulisha mwenyewe, nimetambulishwa na baba. Walisemezana tusimtambulishe huyu, nimetambulishwa mbinguni. Wakasema tusimchague, nimechaguliwa mbinguni. Wakasema tusimkubali,
wamekataa kukutambulisha.